An ka daminɛ fɔlɔ ni kupu kafu ye n'o ye farafinna gun sinantɔlanta ɲɔgɔn dan ye min bɛ kulɔbuw kofɔ ɲina sɛzɔn 2022 2023 ɲɔgɔn danw daminɛna AS Hérald de Bamako de bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan kunu tarata septembre kalo ni tile 13 san 2022 AS Douane ka bɔ burkina faso ni AS Hérald de Bamako ye filanin bin kɛ sima sisila kanakolo fan fila bɛ fɛ a ɲɔgɔndan tɛna kotonu bɛnɛkaw fɛ yen ɲɔgɔndan kosegini bɛ tan tarata nata septembre kalo ni tile 20 san 2022 bamako ni AS Hérald de Bamako b'a fɛ ka ye ɲɔgɔndanw tɔ la fo a ka se de sɔrɔ burkina faso AS Douane kan ka fara o kan senatolanta bunagun kan halisa min ye kan U17 ye coupe d'afrique de nation min bɛ farafinna gun senatolanta denmisɛnw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o eliminatɔri ɲɔgɔndanw 2023 ta tiraje sɔrɔ kɛra a dɔnna jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na hakilina jiginna a ɲɔgɔndan bɛ tan alizeri san wɛrɛ 2023 mali bɛ kuluba min kɔnɔna na o tɔgɔ ifoa gurupu fila don o kɔnɔna na gurupu a moritani jatigi sierra leone ani liberiya gurupu b kɔnɔna na mali senegal ani cape vert eliminatɔri ɲɔgɔndanw yɛrɛw bɛ tan moritanikaw fɛ k'a daminɛ ɔktɔbru kalo nata tile fɔlɔ k'u kun cɛ a tile 10 san 2022 ye na jamana fila minnw bena ɲɔgɔn sɔrɔ finali la olu de be ifoa a jɔyɔrɔ fa kan U17 kɛnɛ kan alizerikaw fɛ san wɛrɛ 2023 VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don